Studio 80 Halaji Malifu. Toyo Studio 80 kede kabaruji amen e fulfulde.
Seydou Daw to boggi jande ga fandu hala Mamadou Sama Sengou jom yali sakra hedibe. Biennal la Tombouctou 2025 na wondi landinede bangal semaine local le nokuji kewdi ben kumniwe ko war mudum be memi halati Allahji kalisi. E moji bakdi timinyal akam sare nde ardibe jandeji sukabe lukuy kanye sarabe fuf beltanke landinal ben e moji 2025 bi nyoloma hertanango fedde gollobe pharmacie jambinama nyande akam sare nde gal do kawtal noko e nobo latike sababu gollobe be totondira haklaji du kabaru pharmacie ande kesse dingon sem e kabaruji amen hande kikide aljumaare noko jeddi juin 2025 bismillah sakrabe landule biennal na jogitino haniri ima draji mudon puddi le nokuji kewdi bangal semen ngaji local et regional ben telaji gudude tawede fuf yeltingul localisi dabar mudon na wondi fiede e wi ardibe be draman magaw ko hebane kada fastango umar wagalo e usman yalwuli
le wud leedi raison pagna gara wattu jone be gondi waddoni ima draji fabdi alon kalisiji kani hebirede yalla be landino biennal ko warta ko suleiman kulbali kanyun lami ton fina tawa
c'est pourquoi vous avez
battedun wadde yewtereji anangade lumoji jot halaji dun fuko fawi do kabaru fina tawa ko sakiti joni dun ngadino wala weta kama wattu joni o min gala fabutobe hantibe ka golleji di anangondi wadede ko lati fu miden gondi kay ima draji
mo chose faite
to segutol landini de anangondi wadde commune ngaji di non kanko no dritit adama kone lamido kabaru fina tawa ton o hollitiri wide
actuellement nous sommes
watti joni o wana jawdi woni ko min gondi ndartude ima draani golleji mun don jaarata gondi wadede le nokkuje de ne gondi elanindaaji
préparation
non dun wori kuccala du watti joni o humi do kabaru fina tawa ben gondi wat ton kawrute mudun en amadou beydi traoré kanyun lami ton fina tawa
en terme
ko fawi do kabaru golle lamu fu lanindaama hedde ima draaji ne gondi e golleji mun le cercle ngaji doga draaji ana gondi do lanindaaji
local
micitede wiide biyanangal wadan bamde sappo jitti yottiyade noga jitti lewru decembre hitane uyna didi noga joyle ngalure tumbutu
kumni be kabaru finata yogabe holti wiide biyanangal kay do wayra do woni ben dum woni bingulude kanku ben yirwere finata wa e gondal hakunde hayebe kanon be holti wiide tela jogaji den mata masane likawar mudun dido watuji di ali kampu yo gohora jo kiddo kabaru finata mutti tumbutu wonko hanni isa umar tugula ken festango umar wagulu
on est passé de 9 régions
région nga jitti wonno wattu jono bi fa sappo e jenay kany district do bomoko do dum fu anako hatta golleji di yaade yeso no yaawiri wattu jono commune ngaji di kewi sanne arande yo dum commune ngaji di kewa sanne ko nayri bangal jimoobe nyaloma handino sa dewi fu jimi ko itta tiagal leddi dum be jimata wattu jono jimoobe hibbe be kany humini be kabaru fina tawa kany kani rentude yawano o do golle wordi region nga jogi di bawdi du an baawi rentinde bawdi mu en fuyawa yalla hono golliji di kan yarta yeso
len moyen en commun pour que nous puissions avancer
sakira be tout haklaaji mo dukka rojom bangam bem ab facebook adu x horojo kiddo leedindi ba ndaw ben hank ben sakiti hultaade saktam hultaade wi dim ben o nanata ke o yata fe yeso sariya e le kabaru sodugol avion e kanyaka kaborde ben ngundu wode wakati jono den no meme o sefata ko e do kawar mudu bammi kado anya woni ben kado anya o mana beta ko wattu fudugol ben sargongol ben or sargol fuddi nyande fuddi aljumaare hande ben fuditi aljumaare noga jeddi juin 2025 an jukitoto ben do kabaruji ben ulidi e sutugol avion kay ndun kaborde fande le kabaruji ben ko buri milioji tati yimbe goni bamobe drogle anarundu den no alhal noga jetti le temedere dum do le dubi sappu den no dum do hultama e le tongande gollirde oni humni do kabar mu don oni dikka dum wadama e sabbe yambere nyalom hertanago ben kabaru trafika ku ben drogue le anarndu den sislio woni den no ngatten hakilo inshallah sakadi kabar mu do farmata kujo tamaton kadana ko hebene do festango usman yalbul e isira sidibe
Amadou Philippe de Andres kany wonno directeur régional ONIDC bangi hirnangi Afrique e wuddu modon holti en tongande atnarndu pawinde do kabar droguji
le adna mangal mudu fu le temde ni taton antonyara be ordre ko noddertado cannabis fatale lede balebe woni le fol hirnangi en lede sahel di drogue ana yare tun hune watran sugul ame hanne kasin woni suga e pamarbe jaati wonko wonde e yarde ordre cannabis tegal mudu nukuje kewde anton hannen to ordre ko yarte wala honen leedi guinetan liberia sierra leone senegal ga felleede Mali ɗum yare ɗon
aussi au Mali.
Fousseyni Keita, directeur office central de lutte contre les stupéfiants, holti wiide natugol e yaltugol no heɓira fuu dow keeri leyɗe ɗe tinni golleeji maɓɓe.
Donc
ɗum e tirti watte haqqille te koyɗe pati ɗi dorgoji naata leydi Mali ndin, saabu en anndi hannen wi leydi Mali ndin yo nukku tan to dorgoji ƴaɓɓirto, ga sablafe teegaade keerol hakkunde en ka leyɗe janana ɗon ngu saabi hannden so ɗi dorgoji ana naata.
Batte ɗum waɗde OCS ana yiɗi ɓeydude imma daraji muɗum, yalla ana haɓo e majjum le wattuji ngaroji.
Kawtal noga ina yoɓal ñalba hertanago fedde formay golɓe pharmacie Mali fuɗɗi ñalle Alkam Sare mbiyan noga jeegom juin 2025 bama ko ɗon ndenno Sisley Awoni ende kese mbiyan nawtorgol muɗum banggal mbiyan kasindine maɗum farti moɗo wonande pharmacie mbiyan kaal ɗo kawtal latto sababu kamɓe golloɓe ɓe tutodira hakkillaji mbiyan do tielaji kewɗi ɓilili e golle mabɓe hawa berte tawa toon kadi ana ko heɓande ɗu fosango Oumar Wagolo e Sita Sidibe.
Ñame Touré laamiɗo kabaru ɗiɗo golleji hollitiɗo oɗo botan wondi e wadde wakkande kamɓe sottoɓe pharmacie ngaji li leydi ndeɓe kani woyltinno golleji mabɓe ɗin gorri holno beeme ande koɓe noddirta intelligence artificielle wondi heɓirta sembe no.
O kabaru hollitaɗo ana jokka goodi sanne ko naari banggal hono pharmacie gollemuɗum yeyri, hono kabaruji gomɗumde heɓirte, saabu ana natto saabe yimɓe hewɓe wasa wadde golleji muɗum hono ne saara yamirnoon. Ɗi kulleji beeme ande kese ko noddirta intelligence artificielle hana wadde gollal pharmacien ga ɗum han faabade joomum, ɗum naato hunde tan ko joomum naftirto ɓeyda andal muɗum le golleɗi wonde wadde.
Kanko laamiɗo fedde sa gontone sottoɓe pharmacie ngaji ley leydi ndi o wi oɗo wotto laatiki sababu ñalawma hannde o so ɓe gondi e famminde jamare nde sariyaji ñangoji neɗɗo cottoɓo pharmacie tawe ɗum wona golle muɗum. Docteur Aliou Badra Wade,
neɗɗo fuu mo gollal muɗum naareko banggal dogotorako ma gollal pharmacie hana yamurde neɗɗo ama liɗɗiji yogaji nanndan muɗum, saabu sa waɗ ɗum ana wawi jukkede fattare kasin joomum udde kaso ko duuɓi joyi kilo kasin yooɓa minongaji joyi. Oɗo saria goto ko dogotata sotto pharmacie waɗoɓe kulleji kasin ɗiɓe yamiraka waɗa.
Kamɓe sottoɓe pharmacie ngaji ley leydi ndi ɓe mbiɓe kaaja gollidinde e suudu huminide moƴƴinde poɗɗele ley leydi Mali ndi, yalla ɓeyda keɓeli nokku o.
Tamani projet mo fondation Hirondelle ɗo Mali ɗo e gollidinɓe muɗum téléji e radio ji Irtel mo faaba mun itira Union Européenne e kañe e leyɗe Danemark, Suisse, Royaume Uni e kañe coopération Espagnole.
Yewtere meɗen o nampala no yuɓi dumbeen immuji gaɗaɗi fay ɓoyali mbiyen hultan wiide ɗi gaɗama no fewiri wonande mbiyen kamɓe ardiɓe jandeji ɓe ndenno sukaɓe lokkoyiɓe ɗum ɗon tawa kañi saraɓe sukaɓe lokkoyi ndenno mbiyen segu gundam kidal yimɓele hewɓe cefki ɗo kabar mo holti wiide ɓe beltiki sanne ko dabareji piyama yallanguji kaji na haaɗe ɓe kani ɗum marema kulbali hajaɓeamen yogaɓe kedno fastango Oumar Ousmane Yalbude.
En tout cas à Bamako
ay do Bamako do yaltugol season ngaji ille imo ngoji yottaaki buytake ko handare joni kay bobbe kani beednede joddiji mubben imo ngoji ngadi do gundam do ngadire no moddiri yidde def yottaade bak wala fu tidala modo matado hay bobbe ngadi e bodo en fu do tendi police en darani be denagu be nguykaaji ngadaay o centre lycée atair ak ili kidal darani be golleji mudun ngadi e bodo mubben fu fa golle o gasa o seguddo hakkilo an kanan ko be darake e darde mubben yala di mongoji an gadda tawe goyka fu waday
bangal meme kabur muudi kabur nyame wonterande Imran Akilu may ga wonku heben kan festango Oumar Wagalo.
En puɗɗiran ɗiɗo kabaruji bakka ko waɗi ley leydi meɗen ndi so timmi ko ana ɓuuri imotoɓe ujunaji temedere ujunaji capanɗe jeenayo kañe en gaɗi e peccal e centre ngaji temeɗe joyi capantati e tati ley leydi Mali ndi fof e manggal muɗum laamu koɓɓe kollitiɗe beltiki sanino ɗiɗo golleji waɗiri no. Kabaru goɗɗo kasen kanko général d'armé Assimi Goyta o yeehi ley leydi Russie ndi o yiidito e yeruji makko Vladimir Poutine yoga haalaji mabɓe ɗi fuu yowikino ɗeɗo leyɗele ɗiɗi kani hokkidirde fa hannde ne junngo fa pewta e caɗele kono ayri banggal ndiyanago e ko nandi e muɗum ko heewi duɓe ciññini to. En timminan ɗiɗo kabaruji jeu olympique IS ko wondi e wadde ɗo Bamako ɗo wonduɓe wadde ndeɗo yambere kollitiwi ɗum laatoto sababu so sukaɓe hayeɓe Burkina Faso Niger kañi e Mali andidira kamɓe iwruɓe Niger kañi e Mali ɓeɓe jooti sanne no golleji ɗi gaɗirino.
Dokkaten kabaruji may hannde sakiraɓe andon tar sati fof ɗo hittide himmeji moɗo banggal numéro amen 76 98 56 56, walla si tawa nototo kala mbiyen landule ɗe gaɗɗon banggal kunafoni yo 37 321 mera mera noon ko famɗi fof ɓuuɗi nogoy tawa le téléphone joomu ɗo seeɗa yettere meɗen magasin yettere meɗen magasin nane yowi dow ben kabaru darande ONG ngaji e ley keɓal leydindi nden no ɗeɗɗo ɗiɗo ONG ngaji hultama ɗi ɓuuri temeɗe jeegom ele ben imu gaɗa ɗo e ley hitande 2022 nafakaji mabɓe ɗum ben ana yaaji elen ɓeɗor faamu keɗɗan fositango min e cita cité ɓe e abbi Abibutoulaye Balde yo en kiri jom e wi jubina golleji hewɓe projet ngaji e fuɗɗore nde ONG ngaji ɗi imma daraji yirewere kinni noon ka noon alhaali faabaji ɗi laatiki sababu ɓe mbayliti sifa golleji mabɓe keɗanna Soumaïlou Soumaré hoorejo dental ONG ngaji to gawtu
ONG ngaji ɗi waɗi imma daraji mawɗi nokkuji amen ɗo ko naari banggal yirewere giddetal lam on wala ɗo ñolman hannen ɗi ONG ngaji ana woni hinnaare jamaren hono hokkudeɓe ñamiriji e kulleji kewɗe nandana muɗum Fassara Kassine arsude ɓuuli ɓene waɗa golleji Kassine ko naari banggal haaba loji deman ko nafata yimɓe jooɗiɓeɗe kereduɗi ɓe wona bawɗo sanne watti fou
keɓɓe nafaka ONG ngaji gonɓe Bamako e kaña kedde leydi ndi kulti jaati wiide no nawtoro sanne nafakaji ɗeɗo golliɗe ɗe gala e wilamu ɗe
ONG ne wondi nafa ɓe kaddal talkaku mi weltaki koɓe yeehi ko sa walli debbo goto a walli yimɓe fof rewɓe bus sukaɓe fof heeɓi nafa e jande e faama RGA heeɓi faaba du jande araf kabaruji e binguel leydi Yakuku e goddal yimɓe faaba o laatike sababu hollare hakkunde jimɓe kañe tinnare jama no hokka jikke keddal kalisi rewɓe bus e sukaɓe
wokkani kalisi ONG le Mali yo hakkunde million ngaji noga e million ngaji temeɗe ɗiɗi e capanɗe joyyi e ley hitande no hultiri golloɓe kawar muɗum ɓe ɗoma ko ɗo tanno ɗo woodi ko ɓuuri temedere ONG yo milliard ngaji kewɗi sefa ley hitande nden ɗo hulta nawtorgol jawdi sanne banggal keɓe leydi ndi e kañe nokkuji kewɗi hultiri kanko dunke keɓe Lamisa Jakite
balleku ko ƴuwata caggal leyde ana jogui semme sanne ana nafal leydi ndu ONG ngaji tan wongo wa wadde hono o faaba muña saabu ɓen wawattude jawdi hewni e kulleji le nokkuji amen en Fatar Kassine yimɓe hewɓe heeɓa jobdi e golleɗe wonde wadde caggal muɗum baale rewɓe ko hewdu ana faabe toɗɗi ONG ngaji hono misali tewtodeɓe nokkuji toɓe watta zare ngaji e nandana muɗum mais asnama ɓuuli ka e forage ɗati moƴƴinama fattare sagoreji e nandana muɗum
ji ɗi yo jaati gollirɗe sambinoji keɓɓal golle so ɗon iɗon so nokkuji goɗɗi ujunaji kewɗi ɓiɓɓe leydi Mali gurata e le imadaraji ONG ngaji ɗi keɗɗa nafa hannde ɗumke keɓɓe Lamisa Jakite
meɗen wawi haalde jaati ko yaatima ujunaji sappo e joni wonko heeɓi golleji saabeɗi ONG ngaji lehi tan ujunaji ɗiɗi noga ɗiɗi tan ɗum wonko mi andi gaɗa wawi tawede jaati ɗum ɓootike ñolman hannden ONG ngaji ɗi ana jogui darorgal manggal nde yirwere leydi mallin saabɓen wadda kalisa kewɗo ko natto saabe jamare heeɓa golleji Fatar Kassine yirwunde laamoteɗen
banggue goɗɗo dun e le fanda mabɓe sembinde keɓɓal kiriduji ɗi e humcande hoore hewri sanne kala ko golla lamu leydi mallindi ne anni ɓamde sappo le temedere keɓe ONG ngaji ɗi an ñamo weela e fewi ONG ngaji ɗi banggal muɗum keɗana fakasi fofana yuɓna golleji ONG ngaji to mutti toon
mais heeɓi tiɗalaji sanne caggan wittugal ɗi ONG ngaji guidra amen koye hewi hannden wala e gollal saabe ɗum so wiɗale temedere fo ONG ngaji ko wonde leydi hannden yoɓa hen boɗi sappo ana tiiɗe o faaba muña heeɓe jungo ONG ngaji ko heddi e golludele leydi hannden ga fa hannden meɗe heddi meɗe keeɗi hunde fof bildakin tofon
dunke keɓal mimsiti wiide nafakaji ONG ngaji ɗi tawde fof heddi jogude dun ti allaji ɓuuri fof ko ɓiɓɓe leydi ndi ɓilato sanne jawdi iwondi caggal leydi eko nande mun en